Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadi Keita to bogi jandega fandu hala Mamadou Sama Sikou jom nyalis krabe hedibe. Politingol metti sabi rafindena gu wada moto gawo ansongo yimbele dido nokuji di murtani golleji mabadi fuf. Sabi hakugol datol mabbe yimbe jijeni nara nangundi tiallaji mudi be goytike cholla e lugge do gol datol. Yewtere meden hertande mbiyen hande na yowi do kabaru kuttungoji to bobobe e wi dunke en na finatawa oro sifa sutagol debbo yo hakika fa hande to santon nokku tegene commune benina dingon semme kabaruji amen na hande kikide talatare jetti novembre 2022 bismillah sakraw jamare gare fuddi mbiyen jamare gaw fuddi talatare hande jetti novembre mutere golle e on wattu goto o dunno to ansongo ton holtingol metti wadama dido nokuji didi sahal leedi ndi fufu calke gollude ima daraji yo ko jama o haabi ndenaagu mbenn raf ndenaagu modo leedi do nokuji Moussa Malle Sokko wonko hebani ka da fastango sita sidibe
le genni gawoni jama o wadi murtere darni golleje fu de talataare jetti lewru novembre o dabiri fiyama to hore fedde sendiga UNTM CSTM CMDT le gennini be bami dabiri uddude gollidiraaje gouvernement fortade darnde hore mum en ko heewi le gennini ga cuudi dotoro kan e energie du Mali be ana wondi e gollude le wi hore be sendiga en ne murtere golle wadama sabe lafi deejere matane forta libbi dammaaji le la mordane be de wulli e lam on tinno fiya dabiriji yalla bibbe lamordane an haba reinte le genni ansango le region gawo jama ndu yalti fa heewi wadi murtere balde didi fuddoto ne talataare yaade alarbaare jangon le nyaloma handen majireji heewdi wadama le gennini pelle societe civile genni ansango kan e jama ko heewi nangi natorre kan e yaltorre gennini fu poste de contrôle genni gawo minaka fatade natorre niger fu uddama mobilaji mawdi fu ko juri bamako handen heben no natirta le gennini fu ana dari le poste ngaji ntun gollidiraji kan e sakoro fattade pelle ONG ko heewi darne golle ne talataare laamu gawo ana woni lafi deejere mo kaddi wala muɗum ana fota lebbi ɓamde geddi lewru février ƴaɓɓino watti fuu masibaji mawɗi ana maatole ɗen nokkuji to naati hen saabe yimɓe ko heewi witti yoppi gelle mumen yeey jipponi nokkuji yogaade
nde ɗo murtere golle balɗe ɗiɗi syndicaji UNTM CSDM kañe CDTM mbiyanno nota ka to ɓuram toon ɓe holti wiide mbiyanno syndicaji ɗi mbiyanno yuɓɓali yiɗi yeɗaki kabaruji ɗi no fewiri ɓe mbiyan taɓaki duna seraji bangal muɗum fande le kabaruji ɗi mutere nde teddiama sanne le ngallure nde e wi horejo fedde halnan en ansongo Ibrahima Alpha Cissé woytike bonnugol alhaali ndenagu le cercle o o hanni ɗum no kaƴoɗo amen to ansongo Issoufa Moussa Touré keɗan festango Fatima Namaga
ansongo e assayi par l'insécurité
ñande furafi ndenagu ɓuuri jogade sembe ansongo ga e min mbawa yaade gawo wona haala Niger ka donno mobilaji ɗi kañe jagotoɓe cuusa yaade fe nokku soɓe tete ɗum en ko jogui ñande fu bandiji ɗi ana ga en ɓe darna mobilaji ɗi koɓe tawi hen fu ɓe naɓa kilométre ngaji temdere woni hakkunde ansongo kañe seyna fa yettade karu fu jadis en goni toon ɗum waɗi somi gaɗi majere o min gaɗan komin mbawi fu yalla ndenagu ana tabita e nokku amen
continuer à revendiquer la sécurité chez nous
sakirabe tout hakkilaji la moddu kabaru en doga bem amen Facebook et Twitter ñande altindere nde fuɗɗi karutal du hewtogol jamma e mbenn gondal balɗe tati men kamɓe ardiɓe dinaji tottodira hakkillaji dow sisili mbiyan ko woni hakkude dinankoɓe kañe ɗum hewtogol jam e ko woni hakkude kamɓe politinkoɓe ndenno ngal ɗo karutal landi ɗum woni ONG bon samaritain e kañe mbiyan église norvégien ɗum woni AEN kuma fi tawama toon kaɗa fasango Fatoumata Mayga e sita siriɓe
jottino kabaru le batu o haali dow darde horeɓe dina do jam le leydi ndi e wi cerno hadi cam le leydi mali ndi hunde fu ɓura kaldal e kawral
on wajiɓe le galle goto aslam en chrétien kan yimɓeɓe wala e dina fe ga a tawan ɓe fu e inna goto abba goto ɓeɗe wondi le galle goto e dien e deƴere ga huɗongu welti le ñalan ene hande ɓeɗa han tewde antin ko saabi ɗum yalla ene tewda no ɗum moƴƴinirte
laninimɓe o batu kolliti wiide batu o ana laata sababu horeɓe dina gartira jam dow leydi ndi e wi mohammed ag mosa nadu pasteur buya horejo ONG goto holliti wiide ndenagu wala ley leydi mali
Kenya sahin leydi wonko lafi deedere wodino handen yettige wuddu leydi ni fa baleri leydi ni lafi deedere ana mata nokkuje fo handen leydi malni wala fugo heddi kasin to nanga ka to yimbe bombe be sun wala ni kuluba
hore be batuo anandarta hore be dina ka fu kalda kawra do gotul
tatollo djijeni nara yurti dalla moka fubedna wonande jamare gonna tonde sa muto gonda so mobil gonda so koyde gonda cholla ani tategi di fuf faynalama yitra ka hubinde farma yalla adayya datulgul tawene ben jawdi goldo mu intigul ben goldo guldo datul jawdi mudun yeltinoma cilididi kanko nerado amen to naratu intala ak bilal wonko hebane ke dafa stango sita sirbe
pamde djijeni yappirade kola gumbu fatata murdia en nara al hali lawal mo ya fe nukuje jogade ane mata geede diam e nanal mudun geede mawde to pineji nuf sofere mobilaji mawdi wawa dogonde dogol lawol sanne fartaade mobilaji noddetati katti katti sona haalede gonga me hebi torraji mawdi do dogonde gol lawol dungu holliti jabasi kanyo goto sofere en wondo dogol lawol le wi mako ngol lawol ane wana tata sabe warra yimbe heewbe ciagal mudun dawobe ko heewi holliti kasin wi cholan ana heedun gol lawol do ana nato sabe hewunde jamare nyabbilaji e nanal mudun ana tidi dogina kilometra chafantati dogol lawol tawa yimbe jippaki ana posa mobilaji mawdi yottade karingaaji en nannan mudun godon wala do illabe ko hee e mudun tagal mudun fe ko sonnate ana tidebede bangel labi din miccutunde wi ngol lawol ko yaata kilometraji temdere e cefande jetti e jetti mudjungo mudun kalsi mudun itama gedile lamu attete e lamu ibika ngafa handen ngol lawol ana lonki mudjinede lewim e jodi be den nukuje mi jama wondo to ana lamdo hore mu en hoto o kalsi yeyi
kutungoji to bobo be tourne yo sifa sutagol debbo yo ben finatawa gondo tonno gilla ben duubi kewdi unnaaji duubi e wi donc en finatawa to tegena ben nokku le commune benena la moussa yo ben kabaw yirido sanne kanko nelal amen to santu arkature darno koy de len odon nokko kedana fo sitango sitasidibe fatuma tamayga
koro fu wala hen dun teddengale dun jogi darne mawdo do bobo be do a wawa sutude suko debbo yeso sara makko
la mère
tande kone kan yo neddo godo andino kabaru fina tawali genni nodorteni tegena kan e 100 km je chafande jeegon e juy lewi mako feele nyolman handen woni worbe suutobe rewum en wittide mudun fandene kurtuma wadede li gelle bobobe do ana fota dubi debbe handen chantal jera kan watti fu godo mudu ana suuta dun wittide mudun saabe gidali
arande do kaldal e kawral dun warata mi haldino e sukam gorko mi yeyi suudo wade tiagal ngendi wara makko nabi kam le galle goto hay ni betemu beneli yimbe njaha kalne dum saraabe tiagal mun saraabe am jabbi hokkude lawul
nafna todate
hanne chantal ana yahe du cefane jeegon didi o hebude o gorko sugabe jeddon lengal dewgal gaw holliti o miste tuute ko makko to o gorko feene gotan
kulleji di latirani ana moddi dum weli kam sanne
o fina tawan ana heddi e wadede to leni ko heewi fa handen li leedinin ga tande kone anduna kabar fina tawa holliti yun sariyaji handi batede le fina tawa
ce n'est pas
un wana sutugol honono yimbe tikkirino atawan ko buri hewde fu jomba jokando hurtininde o jaati tawataake ton wayra makko daronto dum fu kaso suko debbo jabe yendemo na wande makko boni fu forsinaka do bobobe do
c'est honteux
sutugon debbo witede mudun fandane kursugo wadede ana da allalude le leedi menni handen le genni san sukabe jokal ko heewi jabne di hakileji kasin
arande sutude suko debbo an mujjino min ka salandi kam jaha ndarde ya jom sara mun dum buri ciuta dum
le nyalan handen leni ko heewi ana da accude batude fina tawa
marina atama
dun do timinta mbian kabawrji amen hande micitino taw satfumtaadu bebel aben 3w.jurtamani.org maduno don jamu 3320 do cede yotreme en magazine
teddube jangobe janginobe kanyi e saraabe jangobe odo bataaki ana wodani on
bindande ko nayani e jande bindi e jate no yarata ana wada dow radio ngaji nangondirdi e studio tamani nenno tefine hedaade
le jokkitagol jande nyenyunde ministere kumaniide jande leydi ndi kanyi e studio tamani wondude e faabanga fedde wietende UNICEF pellisi fuditide juude altinere sappo e nay lewru novembre hitande 2022 den don jande ana anditire école à la radio
sakugo lawol bindande de ana wada do radio ngaji chapande jetti e joy nangondirri studio tamani le malifu e mangu mudu imare altinere yade aljumare 10h yade 11h filita gol hengul ana fawi do radio mo no jubuni mu yarata
l'école à la radio yo jande heejande e radio wadande e fannuji kertaadi nuygal jande leydi ndi jangugol windugol e jatagol no yarata faade e sukaabe jangobe wombe e hitande arande e dido berde jande leeyire nde den don jande ana wodan yimbe fuf fay baliki embe ana darda ketino fa pammina jangina sukaabe
sekraben jottike men ye wattu yotere meden roobe won magazine tout telephone di mali hande en yowi do kabaru bambugul alhal ngurdo gilla boyi mbiyan leedi mali e leerunde afrika den no sifa mojjoki mudun dun dulla ka fi kan fay kambe dun ken funa taba holiti dun no beedade dun do tan be godini dun kana wodi ben cuubi ba sifa tuba ko be ben yubgol dun yubgol suka o do reedu mudun lulido kanguru kanko fatumata kujo wonko hebene keda fa sanko min e fatumata mayga yo enki rejam fadde latade ina galle surba sato tawanna hebi famu e bambugol suka gila le galle mudun so minyo ko debbo ma gorko ma dun sakki mako goddo yalla hebde gille bim inrado na hani hinade kulenter jogaji e wi madam bamba maryam samaki o ina galle gondo e foftere o beeni suka be njetto o bambi be fufudun kanko hibindo dubi chapande jeddi wakkat jun o nandarda inrabe joni be wattande hakillo finatawa e sembinde sunugol andam hakunde chukalel e yumun
Babu da suko ana jogi nafa hakkunde sara e suko sabu kubbu tergal ana moje suko sanne sa babbi suko yeso wala fuko matantamo suka be handen ana kani andude hono fina tawa wala juti nebi en gartan e fina tawa
besiga nga koronuma
in rabe hebe da gonde makko hakillo e wi mabbe bambu de suka na wada newa munya e le yirwer makko
nere bangi na gaso
ani hani babbu de suko fa gasa mo ina hore nde fati onyo sada do moto sa babbi ma jata ba adway bamde likere kabira dane nde nun an way latade sababu hendu fati heba mo nafati mo durme mo ina koyde de so keba hinnade hajama
iba bam wuri kai
dunga en cialladun gondini dun docteur nyama sisuko yo pediatre to suru docteur kalabankoro o faccitidi min hono bambude suka
nere bangi na gaso ne
babbu gol tawmi dunne mi babban suko a mi wattatamo le kankuru mi wana tuba ku alla wade kan tuba ku sakko fa watta bingelam le kankuru juudan kelay koydan kelay min kam mi babban suko a dun wadan so hinne na ta hakkunde suko e sara sembe tergal yimbe galda yoga be anambaye babbude suko dubdi di fa ya e dubi nay sa babata suko ana wawi yottindemo ko heewi yoga be nyida hojde suko mun en sakko fa babba dula
iba bam wuri kai
kanko docteur o beedi wiide bambude suko an lato sababu cellal tergal makko
kanguru ta fene oyi
kanguru ana wela kam jo inde suko do becce ana moji dum wadan so suko reno sa babbi mane ayyatamu so dani kidu dani makko an wawi onyaade dum wadi sumide babba suko yeso babbu de suko ana tiidiri kam le kanguru ni ngattammo sa watte suko le kanguru fa gasa mo wawi sande tawene sa babbi mo wana non ka fu hatta le kanguru on ni ngattammo
l'enfant est bien protégé
kanon no wakkat jun o inrabe hobe ko yidi yo sifa lulido kanguru yewde suka o do redu mudu sabe wi mabbe dun on lato sababu haybude suka bebe fewre hendu e fratiji guddi
kanguru ta fene o yi
sababu suko ana moddi sabu kubbu ko yaltate tergal sara ana lata sababu so suko o patake mo jangataake ad wawi wande nyalo ma kibba tawe ada babbi suko tawe golleji ma bone sa wadi mo le kanguru ne wala fuko bawda wande sabu yeso mu woni
l'enfant est bien protégé
hinade odo sifa kanguru madun bambude suka andon tan suka jogorado no fewiri ngon be dortodo cellal